kubaina kuba ensimbi n'omukazi bintu bikulu genzize netokutangaza mwalowooza siringi bwe bulamu netuusa okukujulunza kanyabo balala zibalisa mwana ku kyalo nadduka ebulaya kuceyo bambi ate siringi bwe kusanga bwe kudibaga kugeza okukiraga kamiro
Kamba sese kumanya bachala vamalayo Ukenda no iyo baka sao sanyu sabadone mchalao Niwe wale bigambo binji enkumu kumechitiwa nefamireyo Chitufa bintu yomu kwa nobikuru wogata kusirinji gava makula Ndi wana mnigina kana kamba tanta kulokula vanganzi funda mwama Sika mkwano bicha kunema Batayi bangeyo sibalo jera Obaku nomu kwano tebi gatika Banyanyi tebi gatika Sika mkwano bicha kunema Batayi bangeyo sibalo jera Obaku nomu kwano tebi gatika Banyanyi tebi gatika
Sibuza okukona mu mukwano kya tutonerwa era buli lwoka lubofuka kyetere n'amasanyu gense nonoga sibula gwena wali eyo n'omuntu wo ebintu byense notebikuyinula buli obukaga wano byenzize ndaba ekyekanisa jumakanzi sinakiraba kati basebo ne banyabo nsaba mbasibule buli afuluma n'omuntu we jeffe bitu sabayimbi bakuno Sanyu Harriet, respect.